This is how we like to do it.
Yesu yansibuko eya magazi bwegayagala okumanya anoonya ye era kyekigo gye twekweka anunula bulali mu kudaga kabaka wa bakabaka kyayagala kibagamba bugambe nakiba omberedeo mumbere nzibu tatumviriddeyo sirina bingi byenejjusa kuba obadde maama era taata sebo obadde mpagi nene Tinkwata ne kubinene Sirina chiralo kule kwe bazanga Kwa yamba wanja bali nganze Kwe atandika nango mulimo munene Donde katonja bulira mpango za Ani akuyame
Abate Yesu
Ani
Abate Yesu
Ani
Abate Yesu
Yesu wange anyame
Mubezi webinji
Abate Yesu
Mumaziga magi
Abate Yesu
Ani
Abate Yesu
Yesu wange anyame
Kuitana kwano wange Kujisenga nowerawo Kwa manyevi na vela uencha Alagira kasana nekabayo kuncha Mpane kira kwe tato wa wakuru Ani mukuru okutali mpaji Oyambe bandi tata Abali manyo mafeno tufuteva mugaso Tukuwechi Katonda omukuru wabyo nobirina
Osinga zabu nefeza vietu wana Katukusinze kubacho wana
Ani akuyame
Abate Yesu
Ani
Abate Yesu
Ani
Abate Yesu
Yesu wange anyame
Mubezi webinji
Abate Yesu
Mumaziga magi
Abate Yesu
Ani
Abate Yesu
Yesu
wange Yesu yansibuko Eya magazi Bula ya galo kumanya anonya Ye era chechiko Yetue kweka Anunula bulali mukudaga Kabaka wabakabaka Chayakala chivaga mbabuga mbina chiva Umbere teo Umbere nzivu tatu mviri teo Sirina vinji venejusa Kubo bate mama Ira tata Sebo bate mpaji nene Katinkwata ne kubinene Sirina chilalo kule kwa kwe bazanga Kwa yamba wanja bali nganze Kwe atandika nango mulimo munene Tonde katonja bulira mpango za
Ani akuyame
Abate Yesu
Ani
Abate Yesu
Ani
Abate Yesu
Yesu wange anyame
Mubezi webinji
Abate Yesu
Mumaziga magi
Abate Yesu
Ani
Abate Yesu
Yesu wange anyame